Chrome.
Exclusive from Millaplay.com.ng.
Setting in kuna vile mukwa ni medina wo. Waza. Confidence iko juka rungu ya nyayo. Waza. Ukilalisha na chukua iyo spot uko nayo. Eish, ala. Confidence iko juu, ono nakani maringo. Eish, ala. Minataka maisha posh. Na niende shepi ya posh. Suzi jali juu ya loss. Iyo ni lesson ya kufanya niwe boss. Ay, katu bongi juu ya do. Kuna vile nita kughost. Ah, kunifikia ningiri so. Time is money, usini bo. Ah, nataka manza kona ass. Nataka manza kona brains. Ah, makalio bila akili. Ay, uyo manzi negote. Ah, ukizubai takukost. Ah, ukicheza na job. Eh, I'll take your job. Eh, I'll take your spot. And then I'll be your boss. Ala, seti nini kuna vile mu. Kwa ni medina wo, eh, waza. Confidence iko juka rungu ya nyayo, ah, waza. Ukilalisha na chukua iyo spot uko nayo,
eh, ala.
Confidence iko juu, wono nakani maringo, eh, ala.
Atuseme vipi, hawezi kunishusha.
Wale kwao,
wameleta maneno, siwezi kushtuka.
Umavu zao,
ninazidi kupanda, wanazidi kuhit. Nadia nishatamba ni Mungu amebless.
Watajua na tena na tena na tena na tena. How watazidi kusema 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 kusema.
Nadia
seti nini kuna vile mkwa ni medina wo, eh, waza. Confidence iko juka rungu ya nyayo, waza. Ukilalisha na chukua iyo spot uko nayo, eh, ala. Confidence iko juu, wono nakani maringo, eh, ala. Shota, shota, po, 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 po. Talk shota, po, 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 po. Po, po, po. Ya manze, this the last track manze. Niko na kila mtu hapa.
Exclusive from Millaplay.com.ng.